kala kunswaza vaseke vagambe nimba vajereke wangamba nti unjagala ndavanga kati undese uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire balaba bepika balaba twerika uyagala kundeka ogende. Uyagala kunyanika balabe ubuzina wange nkale siri mutukirifu siri malaika nange nkemebwa ndi muntu uyagala kunzita mfe onerabire ndabosibula Zabonsonyiwe usikale. Uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire ndabosibula zabonsonyiwe usikale.
Oyagala kunswaza.